Radyo 1 Bilgi Amerika. Radyo 1 Bilgi Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi, twumvikanira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22 mu Burundi. Naho mu Rwanda turi no kuri FM 104 n'ibice bitatu ku mbuga za Facebook, YouTube, X na Instagram. Twitwa VOA Radio yacu. Naho Waishat Radio yacu VOA.com n'urubuga musangaho ibiganiro byacu byose. Nimero ya 7 niyo studio turimo muzijwi ry'Amerika. Ku buhanga bw'ibyuma hari Cornelius Eddie Rwema, niwe ugiye kumfasha gukurikiranya izi gahunda. Naho je mwumva kuri mikro ndi Jeffrey Mutagoma, n'umwanya w'ikiganiro muri Isanga.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika.
Cyo ndi mu ntara ya Muyinga, aho bita muri komine Giteranye, aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Buri munsi saa 10 ni ikiganiro muri Isanga nk'uko mubimenyereye. Uyu munsi rero mukagira muti turaganira kuki. Mu Rwanda, Minisiteri y'Ubuzima iheruka guhagarika amavuriro 8 akora ubuvuzi gakondo. Yavuze ko yayafunze kubera ko yakoraga bitemewe n'amategeko. Mu byo Minisiteri y'Ubuzima yavuze, harimo kwamamaza serivisi n'imiti binyuranye n'amabwiriza, gukoresha imiti itemewe no gukorera mu nyubako zitagenewe ubuvuzi. Mu kiganiro muri Isanga cy'uyu munsi twatumiye umwe mu bayobozi ba Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda ngo tuganire ku byerekeye ubuvuzi gakondo n'icyo itegeko ry'u Rwanda ributeganyaho. Dr. Ntihabose Corneille ni umuyobozi mukuru ushinzwe ubuvuzi n'ubuzima rusange muri Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda. Ku murongo wa telefone turi kumwe i Kigali mu Rwanda. Dr. Corneille, muraho neza. Amakuru ni meza, reka tugushimire rwose ko utuboneye umwanya mu kiganiro muri Isanga. Tunaguha ikaze muri kiganiro tugiye kugirana.
Murakoze cyane kandi kuba mwaduhaye umwanya namwe.
Reka duhere kuri iki kibazo, ubundi ubuvuzi gakondo mu Rwanda buremewe?
Murakoze Jose, munyemereye nafata nk'amasegonda make nk'abantu nkasobanurira ubuvuzi gakondo icyo ari cyo, kuko ntabwo ari byo bwonyine bifite inyito y'ubuvuzi gakondo, ubwuzuzanya ndetse n'ububangikanwa n'ubusanzwe. Ubwo ni nk'aho uri kugenekereza mu Kinyarwanda, tuba twita traditional medicine, complementary and alternative medicine mu rurimi rw'Icyongereza. Harimo uruhurirane rw'ubuvuzi gakondo, ariko hakabamo n'ubundi buvuzi bagiye dusa nk'aho twemera muri Afurika, busa nk'aho bwunganira buno buvuzi twakwita ko ari ubuvuzi bwa kizungu. Harimo abantu bazumva ibyitwa reflexology, ibyitwa massage, ibyitwa hydrotherapy, ubuvuzi gakondo bw'Abashinwa, bw'Abahinde. Ubwo bwose ni ubuvuzi bukomatanyije buri muri uwo mutaka twakwita ko ari ubuvuzi bwuzuzanya n'ubuvangikanwa n'ubusanzwe. Ubusanzwe tuvuga bwa buvuzi butangwa n'umuganga dusanzwe tuzi wabyigiye, umuforomo, umubyaza ndetse n'abafasha abaganga nko gupima ibizamini, gutera ikinya ndetse n'ibindi. Ikibazo mwari mubajije rero, ubuvuzi gakondo mu Rwanda buremewe? Navuga ko bwemewe kubera impamvu ya mbere. Mu myaka ine ishize kugira ngo tuvugurure, dushyire n'umurongo, dutunganye no kuvuza gakondo bukorwa mu Rwanda, hari politiki twashyizeho politiki y'ubuvuzi gakondo ubuzana no guhangana n'ubusanzwe ifite inkingi zitandukanye zirimo gukomeza kubungabunga icyanya cyane cyane birimo ibyatsi bakoresha bavura hakabamo no kubuteza imbere mu bushakashatsi ariko hakabamo no gushyiraho amategeko n'amabwiriza ariko hakabamo n'ikindi cyo kubafasha gupima ya miti ijya ku masoko kuko ubwirinzi no kurinda ubuzima bw'abanyarwanda nicyo kintu kiba kigamijwe kugira ngo imiti bashobora kuba bakora ibitunganyije neza icyo rero kubera politiki ihari hashize imyaka imwe yagiye iduhereza imwe mu mirongo migari y'ibyo dushobora gukora nko mu Rwanda kugira ngo dukomeze kubitunganya neza n'ibibazo birimo tugende tubishakira umuti bitewe n'ikibazo runaka.
Hari ukuntu mu kubisobanura gusobanura ubwo buvuzi bunyuranye wari ubikomojeho ubundi ari ibyo bya reflexology ari ibyo bya massage ari kugira ngo ministeri byemeze ivuge iti ubu ni ubuvuzi gakondo cyangwa se igene yuko byemewe ari ibintu bishobora gukorwa ubundi shingira kuki kugira ngo ibyo bintu byemezwe.
Urakoze. Ni kimwe n'imitunganyirize y'ubundi buvuzi dufite mu gihugu ndetse ni kimwe no ku isi hose ndetse na kimwe no mu bandi bantu bakora imyuga itandukanye harimo n'umwuga wanyu twubahaho abanyamakuru waba mufite ukuntu mwibumbira mu rugaga cyangwa mu ishyirahamwe ryanyu ukagira ukuntu mwigenzura. Icyo nashaka kuvuga rero natwe mvuga nk'abaganga basanzwe abaforomo babyaza imitunganyirize y'umwuga yaba afite ingaga zitandukanye ibyo bita council mu cyongereza cyangwa yari abaganga mu rurimi rw'igifaransa. Mu mitunganyirize ya mbere ni uko haba hagomba kujyaho urugaga kuko nta wundi muntu ushobora kuba yamenya ngo uyu ni yakoze iki yarengereye gute ko mu myuga tugite kwita scope of practice kuvuga ngo ukora iki ugarukira hehe. Nindi uri umuganga w'umujeneraliste hari ibyo ugomba gukora n'ibyitemerewe biza gukorwa tuvuge n'umuspecialiste mu buvuzi runaka nabo rero hagombye kuba hariho urwego rugena ya mitunganyirize ya mikorere ibumbiye mu rugaga kugira ngo bijye gukorwa nk'uko dufite izindi ngazi. Ikindi cya kabiri ni ugushyiraho ikigo cy'ubuvuzi bisanzweho abagomba kuba hariho uburyo bwo gushyiraho cya kigo cy'ubuvuzi ubwo ndashaka kubivuga mu buryo buri rusange bakigenjemo buri cyose nagenda ngisobanura. Ikindi cya gatatu ubuvuzi bwose bukoresha imiti nyuma y'uko igihugu kigiye kiyubaka gishaka guteza imbere inganda kandi zaratangiye gukora ingingo n'izindi nganda zikora ibindi miti mu gihugu hashyizweho ikigo cyitwa Rwanda Food and Drug Authority ikigo cy'ikigo cyo mu gihugu gishinzwe ibiribwa n'imiti nicyo gifite n'ayo mabwiriza n'izo responsabilite z'uko bagomba gupima umuti wose uri gucuruzwa ku butaka bw'igihugu kugira ngo umuti wose winjiye ukoreshejwe cyangwa n'uwakorewe mu gihugu umunyarwanda ushobora kuba yawufata utaza kumugiraho ingaruka ahubwo uje kumufasha kumuvura. Kandi iyo miti ntabwo ari imiti ya kizungu yonyine igomba no kuba n'iyindi miti yaba imiti y'inyunganiramirire especially supplement ndetse n'imiti gakondo bafite abakozi bahoraho mu kigo cyabo bafite ubushobozi muri laboratwari bashobora gupima ndetse n'igenzura twagiye dufata mu minsi yashize twagendaga bigendera ku bipimo twakoreye muri laboratwari bigatuma dufata ibyemezo bitewe n'ibyo twabonye muri laboratwari. Rero ntabwo navuga ngo ni ikintu kimwe kuko hari abantu bava mu kitango n'ikintu n'iki ariko twibagirwa yuko yakosorewe yagombye kuba yemewe akibagirwa yuko imiti ari gukoresha yagombye kuba yaraciye muri ubwo buryo bwemewe n'amategeko kugira ngo ibe yagira uburyo bwo gucuruza no guhabwa abanyarwanda. Urabibona rero nko muri ubwo buryo butatu nibwo bemeza yuko umuntu koko ashobora kuba yakora ubuvuzi gakondo na buriya buvuzi twavuze bungane n'ubuvuzi bwa gakondo n'ubusanzwe.
Mukanya turakomeza muri uwo mujyo wenda turebe ni mipaka cyo icyakwitwa ubuvuzi gakondo n'ikitakwitwa ubuvuzi gakondo ariko munyemerere tujye ku murongo wa telefone abanywanyi b'igihugu ry'America batangiye guhamagara bashaka kugira cyo babaza cyangwa babunganira twakire Valentin ikaze mu kiganiro muri sanga
murakoze cyane ndabahera nini wenyine yane n'umucumiza ndamuhaye
Yego Valentin uherereye
he? Ndi mu Burundi hano mu Kirundo. Ya mugimba bikeneye na yishise narumvise ko mu minisi minisiteri y'ubuzima yahagaritse amabwiriza gakondo ashikamo ngo kuri atandatu niba ntiyihenze
n'umunani
rero je ku ruhande umunani murakoze cyane ku ruhande rwanjye neza kubera ko amabwiriza gakondo hari igihe usanga igihe ariko bakora ibintu bituriye ubuziranenge ni byiza kuyahagarika kubera ko n'abaturage babigenderamo ugasanga banduye n'izindi ndwara ku mure zinze kari kubashyitse bigiye nko kunywara cyangwa no ku bindi bintu bituriye ubuziranenge rero ni cyerekana ko minisiteri y'ubuzima ibiri icyo irakora iguma yihweza ibiri kuyahogwa mu gihugu urumva ko minisiteri y'ubuzima yicaye ntikanure ntirebe kure cyose bituma uwo ari wo wese yakwiyumvira kereka ashyize ivuriro akajya bivuga ku byo abonye byose agaha abantu bagacara n'izindi ndwara wumva ko ikintu bakoze ni cyiza kuguma wihweza bakaraba ubuzima buziranenge wikora akora ibintu bitabereye hano bakajya bamuhagarika ni byiza cyane hama n'ikindi menshi cyane icyo murakoze cyane
urakoze cyane Valentin ndumva muri rusange wowe cyari igitekerezo ugira uti minisiteri y'ubuzima mu Rwanda yagize neza ku wabyise kuri kanura urakoze cyane ugira umunsi mwiza aho mu Kirundo mu Burundi
yego namwe mugira umunsi mwiza
ye reka twakire na Karasira uranyumva
ndakumva
yego uherereye he
rero Kigali mu Rwanda
komeza
yewe icyo mfite ni ikibazo
kuba
bafite amavuriro umunani wenda sinzi ibya minisiteri imikorere ya minisiteri y'ubuzima ariko mbona ahubwo baratinze ahubwo nayo ari naho babikoreye ni makeya
kubera iki
urugero hari amatangazo tujya tubona ugasanga umuntu yanditseho ngo ni muganga runaka kuva hehe ugasanga ibintu avura ngira ngo hari n'ibyo imana nyagasani nayo ubwayo itashobora iyo umuntu yanditse ngo umuntu udafite ubugabo bushyitse arabwongera umuntu utabasha umugore utabasha kujya mu mihango umugabo uta biteguka arabikora uwo satani zagendereye umuntu uwo bibye ibintu ngo tuzabigaruza ibyo kandi nyuma yo kumanika n'amatangazo bakajya no kuri radiyo bakabivugiraho ndagira ngo jyewe nyuma y'ibyo ngibyo ndasaba na minisiteri y'ubuzima kongeramo imbaraga rwose kubera ko n'ibyo bintu byumva byuzuye wumva bisa n'aho byuzuye n'ibinyoma iyo bigeze ku muntu w'umuturage akumva ngo ikintu cyavugiye kuri radiyo rimwe na rimwe bifata nk'ukuri usanga ibyo ntibimaze guhombya abaturage ba rubanda rugufi cyane umuntu yabona yarembye umuntu bamwibye igitoki mu rutoki ati hariya numvishije umuntu kuri radiyo uvuga yuko ibyo bamwibye abigaruza
ariko wari wavuze ko ufite n'ikibazo ushaka kubaza
ikibazo nashaka kubaza ibintu bimaze igihe kirekire kuki minisiteri y'ubuzima yari yarakerewe kuba yagira iki bikoraho
reka tumureke abanze agusubize agira icyo avuga no kuri ibyo wari uvuze kuko uvuze ibintu birebire cyane kandi birimo ingingo nyinshi sinzi Dr. Corneille sinzi niba hari icyo mwavuga ku byo Karasira amaze kuvuga dusabye
murakoze yo
pe reka dusabe dusabe Manuel yihangana
yego yego ndemeranye na kurashira wenda ko byagaragara ko ari ugutinda
ndumva murongo twari tukubuze ku murongo wa telefone ariko ukomeza twari tukubuze mu kanya sa nk'usubira inyuma utangira uko wari utangiye nyine
yego murakoze karashira avuze ko habayeho gutsinda byakumvikana ariko twabanje nk'uko twabisobanuye kugira umurongo mugari gukora nabo kubereka ibishusho bisabwa kugira ngo biba byubahiriza twasobanuye politiki yashyizweho mu myaka ine ishize kugira ngo nimba ari no mu gihugu agiye abona ibiganiro by'ubukangurambaga twagiye dukora nko mu mwaka ushize muri mu ntambi ikurikiyeho twabonaga ni yo gufata ibyemezo kandi yemeranya nawe yuko bitagombye kugarukira kuri bari abantu umunani gusa ariko mu minsi iza kuza araza kubona yuko hari n'abandi baza gufata ibi byemezo cyane cyane bashobora kuba barenze kuri amabwiriza twagiye dusobanura twagiye dushyiraho yo kubuza kwamamaza yo kubuza gutanga imiti itabanje gupimwa na kiriya kigo bimaze igihe kirekire turabyemeranya ariko urugendo twakoze twajyanye imbo nabo kuburyo kubasobanurira n'ibihari n'ibyo bashobora kuba bakoresha kugira ngo yise mu cyongereza agire compliance kuri ayo mabwiriza rwashobora ko nabo babyumva bitaza kubatungura icyo ni cyo cyakozwe muri iyi myaka ishize ariko ibyemezo twatangiye gufata biraza kwihuta baze kugira ku murongo ubahiriza amabwiriza ahari
reka noneho twakire Emmanuel komene cyane nawe Emmanuel uri hehe ngaho komeza
ikibazo nabaza nabirebe kuzika nabona kavurira basinze
komeza turakumva
nababazaga ese nk'amavuriro ya gakondo aba yarahawe nk'icyemezo cy'ubuziranenge ese ko tujya twumva ko nk'ayo mavuriro bashobora kuzana na taratiteri yisumbuye yo ku bitaro runaka atanga taratiteri ijya ku muvuzi wa gakondo
urabaza niba umuntu ashobora guhabwa transfer yo kujya ku muvuzi wa gakondo
wa gakondo ufite ibyangombwa byemewe na leta yuko ari umuvuzi gakondo
hanyuma umurwayi akaba ari mu ivuriro risanzwe hanyuma ivuriro risanzwe rikaba ryamutransfera arakumva ariko agusubize
ahubwo mu buryo busanzwe nubwo nibwo tujyamo inama mu buzi gakondo nk'uko politiki bwemera mu gihe abukoze akakubahiriza amabwiriza ya scope of practice bya bikorwa yemerewe gukora akabona wa murwayi wamugannye arenze ubushobozi bwe nk'uko tubikora mu yandi mavuriro nimba ari ikigo nderabuzima udafite ubushobozi ukamwohereza ku rwego rw'ibitaro by'akarere byagorana ukamwohereza ku rwego rw'ibitaro bikuru nawe tumugira inama yuko yasuzumye abonye umurwayi uko atari mu bushobozi bwe ahubwo agomba kumwohereza ku ivuriro rimwegereye cyangwa ubuvuzi busanzwe kandi twajya n'inama y'uko habaho imikorere hagati y'ubuvuzi busanzwe n'ubuvuzi gakondo kugira ngo bahore banigishwa cyane cyane n'ubumenyi buhari cyane cyane uburyo bwo kwirinda indwara ndabitsa aha ngaha cyane cyane hari igihe bashobora gukoresha ibikoresho bikomeretsa kandi bishobora kubamo imwe bishobora gutera zimwe mu ntu aba bizi neza bazi yuko ibyuma bikomeretsa hashobora kwanduramo agakoko gatera sida ubuhanga bwerekana yuko nka virusi ya hepatite B ishobora kumaraho icyumweru virusi ya hepatite C ishobora kumaraho ibyumweru bitatu kuri cya cyuma gikomeretse itarapfa byose kubisobanura no kubyereka no kubibasobanura no kubahugura bituma hari amabwiriza hari imikorere hari n'ubuziranenge bazamura mu mikorere yabo iyo mikorere niyo tujyaho inama ariko ntabwo tujya inama yuko bizareta cyangwa ubuvuzi bisanzwe buri classic buri conventional turakuba bwafata umurwayi ukamwereza mu buvuzi gakondo kuko tufata nk'ubuvuzi bw'ibanze kandi n'umuryango mpuzamahanga wo ku isi ushinzwe ubuvuzi bifata mu cyiciro cya icyo bita primary primary health care mu buvuzi bw'ibanze bukenera ahubwo kuzamura ku rwego rwo hejuru mu gihe umurwayi akeneye referensi cyangwa kwitegurwa n'umuganga ufite ubumenyi burenzeho.
Reka twizere ko Emmanuel asobanukiwe hari ibintu Karasira yigeze kuvuga bijyanye n'ubuvuzi gakondo bunyuranye abantu bakora. Imipaka mwebwe muyishyira hehe ku buvuzi gakondo? Ni iki mushingiraho muvuga ngo uyu muntu no muvuzi gakondo? Ni iki mwemera, ni iki mutemera? Kubera ko nk'uko babivuze hari abavuga bati twebwe dutanga umuti tuvuguta dukura mu bihuru tukavugutira umuntu umuti tukawumuhereza akawunywa umuti ukagira impinduka runaka ukora ku burwayi cyangwa se ku mubiri w'umuntu. Hari n'undi uvuga ati jyewe mpamagara abakurambere bakagukemurira ikibazo cyangwa se nkorera mu mwuka. Mwe ibyo mwemera ni ibihe, ibyo mutemera ni ibihe, Dr. Corneille?
Murakoze byo kwishobe ni kiza cyane. Ubundi buvuzi gakondo ntabwo tujya kure byemewe n'umuryango mpuzamahanga ushinzwe ubuzima ku isi kuko usobanura ubuvuzi gakondo nk'uruhurirane rw'ubumenyi n'imigenzo bikoreshwa mu gusuzuma, gukumira cyangwa kuvanaho imbogamizi ku mubiri, mu mutwe cyangwa mu mibanire n'abandi berekanwa ku igisekuru ku kindi. Ruvuga ngo usanga umuntu kubera ko ari umwana yagiye amubwira ngo ujya kwahira ibyatsi iki cyatsi iki n'iki n'iki akareba uburyo agitunganya akaba yagitanga, akaba noneho agenda avura, yagiye avura muri ya kominote yacu agenda abyerekera umwana we nawe akazabikora. Ntabwo bisaba diplome kuko ubuvuzi buri classique busanzwe busaba icyangombwa ko umuntu aba yarize aya mashuri, ariko ntabwo bihagarariye aho ngaho. Icyo twebwe turi kuzanamo cyane cyane gusobanura abantu bagomba kubimenya nuko wa muti uri gukora wateguwe gute, gutegura uburyo bitwita manufacturing, ese washyizwe mu macupa gute? Kuko hari abantu amacupa yateguwe neza gute, ntabwo yateguwe nabi ku buryo ashobora kuba arimo za mikrobe, wa muti ukaba wajyamo za mikrobe icyo twita contamination. Packaging nayo turayireba, ese wawubitse gute storage, ese ugomba ubundi kubikwa, ugomba kubikwa kuri temperature, ubushyuhe bungana gute? Kuko nk'uko mubizi imiti icyo cyicuro ruhererekane kitagenda neza niho umuti ushobora kuba waba ikintu gihumanya kurusha uko waba umuti. Abantu rero niho turi kwisaho muri iyi minsi, yego nimba ari Corneille sekuru ari mutagoma akaba yaramwerekera uburyo icyatsi kinini kivura, akamwereka n'uburyo batunganya imiti, na utunganye neza guhera ajya kwahira cya cyatsi ajya kugitunganya ajya kugishyira mu macupa ajya kugihereza n'abandi. Muri ubuvuzi gakondo ikintu twagiye tubonamo mu magenzura twagiye dukora hagiye hazamo ahubwo n'abandi bantu batari bitandukanye nabwo ubuvuzi gakondo tuzi dusanzwe tuzi mu myaka yashize nk'uko bumeze, basanga n'umuntu waba umuganga aho kubera ko yabonyemo ko arimo business n'ibyo yagiyemo, yari umwarimu, mbese byabaye ubucuruzi aho kugira ngo bube bwa buvuzi gakondo. Ahubwo abantu barafata ibyatsi ari nabo bivanga n'imiti ya kizungu kugira ngo igire bwa bukana bumeze nk'imiti ya kizungu no guhamagarira abantu kugira ngo baze kuyigura. Ibyo byose rwose nibyo dushaka, nibyo dushaka guca. Ikindi rero nk'uko mwari muvuze kwa gutongera kugira ngo utege ibyo ntabwo byemewe, ni ubwa buvuzi gakondo bufite ubuvuzi bugaragara bushobora gupimwa no muri laboratwari. Niyo mpamvu n'ibyatsi bateguye batunganyije bakaza kujyamo umuti ari cyo kintu tureba twitaho kandi twemera, kuvuza ubwoya, kuvuza amahuru, kuvuza iki, ibyo byo ntabwo rwose ushobora gusanga ahubwo biba intandaro yo kuba umuntu yakwirakwiza izindi ndwara kurushaho. Kuko ubwoya ntuziza mikrobe zirimo,
amahuru n'ubuzima z'amiko bizirimo abafuka kunda kugira indwara zitandukanye ariko icyatsi runaka kizwi wagiteguye kugitegura neza kikora kuba cyangwa umuti biremewe ariko n'igitunganywe neza icyo twitaho cyane cyane muri ubukangurambaga turi gukora ndetse n'ibyemezo bigera dufata.
Ku murongo wa telefoni dufite abantu babiri, dufite Ntivuguruzwa na Richard. Reka duhere kuri Ntivuguruzwa, ikaze mu kiganiro muri Isanga, aho uherereye, ikibazo cyangwa igitekerezo.
Nitwa Ntivuguruzwa Kristo, mukereye hano i Kigali mu murenge wa Remera. Hari nk'ikibazo mfite cyangwa se n'igitekerezo, byose biraza byunganirana. Ariko njye cyane cyane ndashaka kubaza bashaka guca amavuriro gakondo no ariko hagatanga ndi kumva ari nk'ibyo bashaka gukosora, ariko nkibaza nk'abari abafungiye ni bitaragenze neza, ni ibibazo by'imiti, ariko njye nkumva ku ruhande rwanjye leta ntabwo yakwiye kuyasha, kuko kugeza ubu ngubu ibihugu byose bigiye bifite amavuriro gakondo cyane cyane, ariko nk'ubu nkanjye naguhereza nk'urugero, negeze ndogwa bino amaroziyo yigashyira mu byo kurya bihumanya bakabihumanya bakabigaburira umuntu, nari nararembye cyane no kwa muganga wose hose barayobewe ikintu ndwaye, ariko mu by'ukuri baje kunjyana mu bavuzi ba Kinyarwanda babasha kumvura kandi ndakira vurema. None nkibaza ese koko birakwiye ko leta yafunga amavuriro ya Kinyarwanda kandi hari indwara zimwe na zimwe atabasha kuvura, izo ndwara za nimba koko bavuga gutyo birakwiye ko babafungira cyangwa se bagakwiye kubafasha bakabakira ahantu hamwe bakabahugura bakagera kuri standard bashaka ko baba bariho, nimba ari uko batunganya imiti ijyanye n'icyerekezo cy'igihugu cyangwa se nazi z'igihugu kirimo, ndakeka ko ariyo minisante yakwiye kugira gute kubibigisha, kuba umuturage azi umuti ngo ukora iki uvura iki icyo ni kimwe, ariko kuwutunganya kuri standard ya minisante ndakeka watapfa kubimenya bitewe n'iki n'ubumenyi abifiteho. Rero nkumva yakwiye kureba amavuriro yemewe ibyo byangombwa, sinzi aho bitangirwa, nimba ari minisante ari ubuvuzi gakondo, nimba bunagira ibyicaro sinzi, bagakwiye kuba aribo babegeraho bakavuga ati mufite ubushobozi ubu n'ubu, ahubwo turabegera mubashe gutunganya ya miti muri ubu buryo kugira ngo mugere kuri iki kigero, kuko ibintu byacu muri Afurika biba bikigenda gahoro gahoro, ariko ntabwo wavuga ngo urahita ufunga ari mu gufunga kubera ko abantu batari ku rwego runuru, kandi uzi neza yuko nkubunagoreza nk'urugero rw'inganda mu Rwanda ntabwo ziratera imbere, ariko ntabwo wavuga ngo urafunga buri kintu cyose, ahubwo ni uguteza cya kintu imbere gahoro gahoro kikagera ku kigero igihugu gishaka.
Ngira ngo igitekerezo cyumvikanye bwana Ntivuguruzwa. Reka twakire na Richard abasubirize irimwe. Richard ikaze mu kiganiro muri Isanga, naho uherereye?
Nga Kenya Nairobi. Akabazo nagomba mbaze umutumire kambere kavuga ati antandukanirize tuvuge ibigori yubise bijyanye ku mashini, hariho ugenda saba namba wani akawunda akasaba namba tu, nukuvuga namba wani ni bijya bisekuye bikiri bisekuye bitara tuvuge baba bisiye mugabo atari ijyafu nyene ubona ya kabiri ijya shate gusigura nashaka gusigura burya kucya mbenu mwiyo miti hoto sanga tuko tuakundi miti tuvuge iva mu bazungu tukanga gukoresha miti sanzwe nakahe mbenu kamaro twabonye gukoresha ibyo bintu abazungu bakora, mbese ko twe tuteza imbere imiti yacu yo muri Afrika kenka cyambuga kucya haya buriya leta y'u Rwanda yasaba yuko yiga icyo kibazo, kuko buriya ugiye kubiraba ni nko kubonera Abanyafurika cyangwa kubonera Abanyarwanda bari bari kwakora mwene iyo mirimo bashaka kubafasha cyangwa bashaka gufunga, ego si bibi gufunga kufunga iyo miti cyangwa gufunga bakora mwene iyo business, ariko wafasha huko hakuwa ufunga wakawafasha wakawashiria laboratoire yemeza kuzozira pima iyo miti bahora bakoresha hama akabandanya bakora ibyashara byabo buri twewe ukundi by'abazungu nako dukundi by'abanyafrika bo bakora niho nako twotera imbere uko buri ugiye kubiraba verema imiti gakondo irakora nawe ndabyemeza kubona je naragwaye ndagenda he ndagenda ndano kwivuriza muri Kenya ariyo bantu myenda ava muri Kenya ndagenda Tanzania ariko buriya nagiye kuvurirwa mu gihugu cy'u Burundi kandi mvugwa n'imiti ya gakondo nica gituma rena nabwiriwe mutumire kiburiya kiza so gufunga ayo mavuriro habwo nuko bafashe bakabarondera laboratoire murakoze
urakoze cyane rishara aho ngaho i Nairobi. Dr. Nihabo se wumvise ibitekerezo bya Richard na ntivuguruzwa.
Yego yego. Kandi hari byinshi nemeranye nabo gusa nyine bisaba ko umuntu aza gusobanura kurushaho ibyo bavuga rwose ni principe turazemeraho yaba nka Richard uvuga ko habuye gushyirwaho laboratoire igihe nasobanuye ko dufite laboratoire ku Rwanda FDA dufite amabwiriza ayo kubafasha kuba bapima imiti ndetse n'ubushobozi ndetse n'uburyo buhari bwo kuba twabafasha kugira ngo iyo miti yapimwa burahari. Icyo nshaka gusobanura nk'uko nabisobanuye dufite politiki y'igihugu yemera ubuvuzi gakondo ahubwo icyo turi
ntabwo tukumva neza
ikibazo
komeza
nanubu
ubu ngubu uragarutse sa nk'uwongera utangira igitekerezo.
Narindi gusubiza Richard na ntivuguruzwa nemeranye nabo ku bitekerezo batanze ariko bimpa umukoro wo kongera gusobanura aho ni iki cyemezo ni kubera iki cyemezo kiba cyarafashwe. Icyemezo cyafashwe kwari kugira ngo dukomeze gushyira imbaraga mu gutunganya ubuvuzi gakondo na buriya ubuvuzi bwunganira ubuvuzi busanzwe ntabwo ari uvuga ngo ni ugutuma ubuvuzi gakondo ya politiki dufite irabwemera irushyiraho n'imirongo migari ibyo tugomba gukora kandi tubirimo byinshi byatangiye no gukorwa ahubwo no kugira ngo bwa buvuzi gakondo bugire imitunganyirize myiza uburyo bukorwa muri bya byiciro bibiri bitandukanye yaba umuntu ku giti cye uburyo akora imiti n'uburyo ageza ku isoko bibe byagira ingaruka nziza na cya kindi bo bagamije cyiza bagiye bahabwamo ubumenyi mu bisekuru bitandukanye cye kuza gutakara kuko uburyo ukora wa muti uraza kuba umuti wawutunganyije neza ariko mu gihe waza kuwutunganya nabi biraza kuba ahubwo ikintu gihumanya ku buzima bw'abaturage. Kandi koko rwose ibyo mvuga nibyo dufite ikigo cyitwa NIDA cyagiye gisimbura icyahoze cyitwa IRST Institute de Recherche Scientifique et Technologique yagiye ifasha abavuzi gakondo wenda Geoffrey nyine akubwiye natwe ubwacu hari IRS ikinariho n'ubu ngubu kandi ibikorwa birahari bigeze no gukora imwe mu miti nk'uko dufite imiti ya kizungu bigeze gukora imiti ivura harimo umuti witwa Batafor hari umuti witwa Gifurina ni amasiro yose hari ibinini byitwa Katamide hari umuti bari bakoze witwa Rusendin wo ni umuti wo kwisiga n'undi witwa Karindara hari n'undi witwa Gatembatemba hari n'umuti bigeze gukora wo mu binini umuravumba twagiye bari bise umuravumba capsule ni ukuvuga ko ubushakashatsi ubumenyi guteza imbere kino gice byagiye bikorwa nacyo turi gushyiramo imbere aho kugira ngo umuntu abyuke afate isafuriya nini ashyiremo ibyatsi yazanye ku ruhande bacane amazi afate amacupa asanzwe yogeje bisanzwe ashyiremo umuti agandaze ahubwo turashaka ko aherekezwa kandi Rwanda FDA iriteguye bagiye baza ahubwo ntibongere kugaruka bakababwira amabwiriza turashaka ko babahekeza baza bakerekana process yabo bakabafasha mu kugira ngo wa muti ugere ku isoko kuko waciye mu nzira nziza zemewe we kuza kugira ibibazo kujya kugira ibibazo ku baturage gushyirwa hamwe rero nibyo navuze hari n'itegeko rigeze kure twateguye itegeko rishyiraho urugaga rwabo rigeze kure ryemezwa kubigisha rirakorwa n'ababwiye nka UST ya kera ubwo nirigana yo bagenda bafashe bahugura gufunga amavuriro navuze impamvu yabyo ntabwo dufunga amavuriro gafondo ahubwo dufunga amavuriro kubera yuko yakoze ibikorwa bitemewe ibikorwa byo gukora imiti batarayandikishije ndetse n'ibindi bikorwa twagiye tubona Richard yagiye nahabwa ibigori namba one namba two mu buzima bwo nta namba one namba two bigomba kubamo urubahiriza byibuza ibyo twita minimum standard amabwiriza y'ubuziranenge byibuza ari yoroheje ashoboka kugira ngo wenda wa mutupaje wenda ushobora kuba yaba ifite ibirenzeho nko kuzi iriyanganda zindi genda ziza za kizungu ariko amabwiriza ashoboka minimum standard arahari kandi bayakurikije byakunda na laboratwari nyisobanuye ko laboratwari ahari kandi ifite abakozi bafite ubumenyi n'ubushobozi bwo gupima nibi tugenda dufatira ibyemezo byinshi tuba twabanje kwicisha muri laboratwari kugira ngo bapime urakoze
yego ku murongo wa telefoni dufite abantu babiri dufite Viateur dufite na Kwizera duhere kuri Viateur ikaze mu kiganiro muri sanga uherereye ikibazo cyangwa igitekerezo sinzi niba ari Viateur twakire Kwizera uranyumva sankuwigira hirya gato hari ibyo turimo twumva inyuma aho ngaho sankuwigira hirya gato kugira ngo tukumve neza hanyuma utubwire aho uherereye utubwire n'ikibazo ubaza cyangwa igitekerezo ugeza ku kiganiro muri sanga
hello
turakumva Kwizera komeza
njyewe aho mbereye ntabwo abantu b'impamvu bashaka guca ubuvuzi gakondo
ariko ntabwo bavuze ko babuca babisobanuye Dr. Corneille yasobanuye yuko atari ukubuca ari uguhagarika abatujuje ibyangombwa bigenwa n'amategeko
abatujuje ibyangombwa bigenwa n'amategeko njye rero uburyo nari nasomyemo numvaga ko ari uguca ubuvuzi gakondo bwose
ntabwo ari byo ntabwo ariko byanditse ubanza wabyumvise nabi Kwizera urakoze cyane guhamagara kuri Radio Ijwi ry'Amerika
gusa aba bavuzi baradufasha cyane baradufasha cyane kuko usanga hari indwara zananiranye
Kwizera umurongo wawe ntabwo umeze neza reka tugusabe ubuvuyeho kuri telefone ari ku gitekerezo cyawe cyumvikanye wagize uti abavuzi gakondo baradufasha ngira ngo wari urimo gushimangira ku kamaro k'ubuvuzi gakondo kandi n'umutumirwa mukanya yari amaze kubivugaho avuga ndetse n'ubushakashatsi butandukanye n'icyo bwagiye butanga mu minsi yashize no muri iki gihe Dr. Nihabose dusubire kuri cya kintu nanone cy'umupaka wagize watanze ubusobanuro bw'ubuvuzi gakondo icyo ari cyo uvuga n'ibyo mutemera intambara iri hagati y'ababyemera n'abatabyemera tuvuge ku nk'abangaba bakoresha ubuvuzi bwo mu mwuka niko twabivuga cyangwa se bavuga bati ariko banza hariya hari umuntu ugiye kubanza kubaza ikibazo turagisubiraho nyuma reka tubanze twakire Jean Paul hanyuma ikibazo cyanjye kigaruka nyuma ikaze mu kiganiro muri sanga Jean Paul ariko uri ahantu hari agasaku ugire hirya gato utubwire ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo nyuma dukomeze
yego ntabwo ubuvuzi gakondo nimba kurikiye ariko se ndashaka yambaze abo batumirwa uko ubuvuzi gakondo ubona ari kugenda bugira imbaraga muri bino bihe mu Rwanda cyane muri Afurika noneho ndi na mbere ho ndi babivuga iki ni izi ngamba bafata kugira ngo bagenze uruzanenge bwazo icyo ni ikibazo cya mbere ubundi noneho ngende kuri biriya bigo bafunze mu Rwanda nibajije se ubundi bayifunga bagendeye kuki nimba hari ibigo byinshi tubona noneho bikoresha tubona bikoresha imbaraga twavuga ko ari za gipfumu biba bihagaze bikora biyobya abantu ese umuntu yakibaza ati kuki batabitunga bagaseke cyane nk'ibyo bigo kugira ngo bikurikiranwe kuko abantu benshi tujya kumva kumva bapfiriye muri ibyo bigo kumva abandi niyo bagiye kugwarira turabasize ubundi leta nka leta y'u Rwanda ikora iki kugira ngo kabiri cyo cyangwa tari n'icyo cyanyuma ndibanda kubuzi gakondo ariko umuntu uri n'uvuzi uri modani yose umuntu akibaza ati ese ko ubona ubuvuzi buri modani ubiyenda w'imbaraga cyane cyane ugereranyije n'abakozi babukoramo none dufate nk'aho mu Rwanda abaganga ubona baba ari bake cyane ugereranyije n'abantu bakunda guha serivisi none n'abarimo kumva bavuga yuko afite akazi kenshi karenze kabarenze n'umushahara noneho udahuye n'akazi baba bakoze umuntu akibaza ese ntabwo kiba ikibazo cyo gihandika pa sosiyete nyarwanda kuburyo abantu bakigarurirwa niyo fibrosi bakaba bayoboka cyane ubuvuzi gakondo nibyo bibazo nari mfite
urakoze Jean Paul arakumva reka agusubize
yego
ya urakoze Jope ingamba zo kubiteza imbere nari nanazivuze buri gihugu cyose kugira ngo kibanze gikore itunganye ikintu runaka nuko gishyiraho politiki politiki twayishyizeho yaremejwe kandi ibona nuko atari umwanya wayo ifite inkingi zitandukanye yaba guteza ibyanya bashobora kuba bavanamo iriya miti yaba gukora ubushakashatsi yaba gushyiraho kuri gavanensi miyobore gushyiraho amategeko kubabumbira hamwe gushyiraho uburyo nk'ubu bwa laboratwari bushobora gupima imiti yabo kugira ngo igere ku masoko izo ni ingamba zitandukanye zimwe byarakozwe nko gushyiraho kiriya kigo cya Rwanda FDA no kugira ubushobozi bwo gupima amategeko atandukanye gusa abiri ageze ku ntera zitandukanye kugira ngo abe yakemera none ubuvuzi gakondo anatunganye anashyireho n'ibihano ariko dusanga dufitemo n'amategeko abuza cyane cyane abantu kwamamaza iriya miti ndetse no mu rutange serivisi z'ubuvuzi mu Rwanda ntabwo byemewe kuzamamaza dufite amategeko agenga kiriya kigo cya Rwanda FDA cyohereza n'ubushobozi bwo gupima iriya miti no gutanga ibihano mu gihe umuntu atabyubahirije izo ni ingamba zose komatanyije zimwe zagiye zigerwaho izindi zikaba turi gushyiramo imbaraga kugira ngo bibe byakorwa nuze kandi ndetse harimo na mugenzi wacu ugeze kubivuga ngo hari ibigo byinshi tukaba twarafunze umunani ni igikorwa nuko twatangaje isesengura rya mbere ryari ryakozwe igikorwa cyakozwe n'ubundi na nyuma aho n'ubu ngubu kirakomeje bizabatangaza byinshi imbere tubatanganyije n'abandi benshi bashobora kuba babirimo batubahirije amabwiriza nongere mbisobanure kuko hari igihe bashobora kumva yuko ari gufunga amavuriro gakondo n'uwo twasanze atubahiriza ariya mabwiriza atandukanye twagiye tuvuga rero inspection cyangwa ubugenzuzi butandukanye mu ntara zitandukanye no mu turere dutandukanye no mu mirenge buri gukorwa buza kutubwira ngo ni bande bari ngabo ubwo turashobora gufatira ibyemezo bitandukanye kuko ibyemezo hari byinshi hari igihe ujya inama hari igihe ufunga hari n'igihe usabwa gukurikirana nka rero bagiye bavuga ibikorwa bimwe bisabwa gukurikiranwa mu butabera ukurikije n'uburemere bwabyo rero za raporo zirasengerwa hakaba hafatwa kandi ibyemezo bitandukanye kuki badafunga n'ibindi byinshi ntibari mbisobanuye abaganga ni bake wenda si umwanya n'umushahara ariko dufite ingamba kuri ibi bibazo bitandukanye byo kongera abaganga no gukomeza gushyiraho uburyo butuma abakozi bo kwa muganga bishimira ubuvuzi wenda hari ikindi mwari mutangiye kubaza cya sikopo wenda naza kugisubiza wenda mugizize neza kwineze Jose murakoze
yego icyo turakigarukaho ariko abantu barimo barahamagara ari benshi dufite Shema dufite na Cyril Muvunyi reka tubanze twakire Shema ikaze mu kiganiro muri sanga hano ku ijwi rya Amerika
yego murakoze nitwa Shema Edmond Kigali mu Rwanda ikibazo nabazaga umutumirwa
yego
tubona amavuriro menshi ngo avura ibijyanye n'ibintu bya gakondo benshi babamaza kuri radiyo ugasanga ujyayo ukivuza ntukire hari n'abavuga ko bakira ese na minisiteri y'ubuzima hari icyo wenda ikora cyangwa se yadufasha kugira ngo tumenye bimwe muri ibyo bigo byaba byemewe na leta
ushatse kubaza niba hari agatoki ishobora gutunga ikavuga iti hariya mujye muhajya haremewe
wenda bakavuga ati kirashyigwe kiremewe gituzima gatozi ikindi cyemewe kuko ni benshi babigize business ugasanga nakavuyo baraducanga nk'abaturage murakoze
urakoze cyane Shema reka twakire na Cyril Muvunyi abasubiriza icyarimwe Cyril ikaze mu kiganiro muri sanga uherereye ikibazo cyangwa igitekerezo
nakoze cyane ndi mu Rwanda mu karere ka Kayonza nagira ngo nshimire dokiteri kuri uwo mwanzuro leta yafashe ariko iyo urebye usanga birabigo ari amavuriro umunani aya mu Rwanda hose urebye no mu gihugu cy'u Rwanda amavuriro aba arimo kuko amenshi nayo abakora mu buryo wenda babusa nk'aho butazwi kuko hari abantu benshi bagenda bakagwa muri ayo mavuriro ya Kinyarwanda niba afashwe na malariya akajya mu Kinyarwanda nibamubwire yuko ari malariya ntibagire gute ahubwo bo bakarwana kuvuga ngo wenda ni amarozi kugira ngo bakunde uwo muntu bamurongemo indonke y'amafaranga ibyo bintu nabyo wenda bashobora kuba bazabirebaho ikindi nagira ngo mbaze umutumirwa ese baba barakoze ubushakashatsi mu baturage ngo barebe koko abo bantu bagana ayo mavuriro niba babasha kuba bakira koko cyangwa hari abasiragire we gusa gutyo bikarangira batabashije gukira ikindi navuga ni kuri uriya muvandimwe niba yari ari mu Burundi niba ari muri Kenya yavugaga ngo ni ibyiciro kubijyanye n'ubuzima n'ubuvuzi ngo nimero ya mbere nimero ya kabiri nk'uko dogiteri yabivuze amagara araseka ntayorwa ntago agomba kuba mu kategori ni umuti ugomba kuvura kuri iki cyiciro iki n'iki niba ibyo ngibyo ntabwo leta ishobora kuba yakurikirana ibyo bintu ndatoje gusa nshimira igihugu cyacu uburyo cyita ku banyarwanda bakomeza no gukomeza kujya batuba hafi nyine ku bijyanye n'ubuzima nk'uko abikora
urakoze cyane Cyril Muvunyi ndagira ngo nsabe Dr. Niyabose anyemerere dufate undi muntu aze kubivugira ku icyarimwe Eric ikaze mu kiganiro muri sanga uherereye ikibazo cyangwa igitekerezo
wewe ntarereye mu Burundi mu ntara ya Kirundo nagira mbate uwo mutumirwa kubera iki ko tudi imiti ya gakondo hari kandi isanzwe ivura indwara zitandukanye none kubera iki imiti boyica kandi tuzi ko hari imiti ivura indwara nyinshi kandi itononekaza ubuzima bw'umuntu
ariko Eric ibyo bintu yabivuze abisobanuyeho ntabwo ari uguca imiti ni uguhagarika imikorere y'abavuzi gakondo badakurikije amategeko ariho agena imikorere y'ubuvuzi gakondo
urumva ikintu kimwe nta kintu na kimwe ukongeraho hari nk'abantu leta y'u Rwanda ishaka imisoro hariho abantu rero usanga bakora ata misoro ariko baratanga baba nk'abo bantu baba bakora imiti ya gakondo hariho abantu bari mu miyegero badashobora kugaragara ukumva ngo hariho ngo baravurira ukumva hariho baravurira mu bwato bishobora kubona abo bantu ingamba ya leta y'u Rwanda ndabizira kazi ku mategeko yo kudatangira imisoro baba bakwiye nyine aho kubafatira umwanzuro kugira batange imisoro muri leta kugira bamenyekane ndibaza ibyo byoya byiza byo miyemererano notanga
urakoze cyane Eric aho ngaho mu Burundi ugira umunsi mwiza
nani murakoze cyane
Dr. Niyabose ibitekerezo byabo uko ari batatu urabyumvise
yego mwaramfashije gusubiza cyane cyane rike ku kigo cy'imiti ntago tuyica turi kuvana imiti ku masoko itarabanje guca muri porosesi y'ubuziranenge yo kugira ngo turebe yuko ya miti yubahirije intambwe zitandukanye zo gukora umuti kugira ngo wa muti ukoreshwa n'umuturage ibe wamugezeho ahubwo ntuze kumugira ingaruka ku kindi yavuze yuko twabashyira hamwe bakaba batanga imisoro bamwe bose bagiye bafite na za registre de commerce cyangwa business certificate bafungiye ibigo mu buryo bwemewe n'amategeko ariko ntabwo biba bihagije urwego rw'ubuzima rwaba rukeneye imitunganyirize myiza abakeneye ko amahame agenga ubuziranenge nayo bayakurikiza kugira ngo ibyo bakora bibe binoze kandi bizakugira umutekano ku Banyarwanda. Kuri Sirire haba hari ubushakashatsi bwakozwe kugira ngo twerekane ko abantu bakira, reka mbanze nerekane yuko ubushakashatsi kuko hari n'ubwakozwe na cya kigo dufite raporo bwerekanye yuko kubera na kamere yacu Abanyarwanda benshi babajijwe bavuze ko mu buzima bwabo byibuza 80% bigeze gukoreka mu buzima gakondo mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ntabwo mvuze kujya kuri wa muntu gakondo akagutondera hoya, bagenda bababaza ese wigeze wivuza imiti itari ya kizungu, abatubwira ko bahiye tuvuge umuravumba, igicuncu, umubirizi, ibi byose hafi 80% berekanaga ko bazi ubuvuzi gakondo kandi bigeze kubukoresha cyangwa ubundi kuba gukira. Nibyo ariko dushaka gutunganya, icyo dushaka gutunganya ni uko bahabwa umuti ku rugero rumwe ruzwi, kuko umuti nawe iyo ubaye mwinshi mu mubiri turabizi no mu miti ya kizungu urakugira ingaruka ku mwijima ndetse n'izindi n'izindi mvano cyangwa n'ibindi bigize umubiri wacu, ugasanga nk'uko icyo umuntu ashaka nk'ubuvuzi kigiye kuvamo ikindi kibazo. Ni benshi nk'uko yabivuze kandi abari bareba munani bonyine n'abandi baraza kuza kuzishyira imbere mu masesengura turi gukora, ubuyobozi turi gukora mu gihugu cyose, aho bizaba ngombwa bazagenda bafatirwa ibyemezo. Kuri Shema yavuze ngo twabafasha kumenya ibyemewe, kubafasha kumenya ibyemewe ni uko ku masoko ndetse n'aho bakorera hasigaramo hasigara kuko ubyemerewe, utabyemerewe tukamuhereza umwanya gukomeza gukora kubera yuko kiba ari icyuho cy'uko imitekura gukomeza gutanga yagira ingaruka ku buzima bw'abaturage. Icyo twagufasha twafasha n'abaturage ni uko usigara akora buno buvuzi, tuba twizeye koko nta kibazo kandi tukomeza gukora amagenzura tukareba yuko atazatezuka mu buvuzi ari gutanga no kubahiriza amahame y'ubuziranenge. Urakoze.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Reka twakire na Gaddafi ikaze mu kiganiro muri Sanga, aho uherereye ikibazo gitekerezo.
Ego ndarumukiye cyane, nanjye mpereye ngaha muri Kenya. Ikibazo nagomba kubaza abo bavuzi ba gakondo bavuze n'abavuzi abahene bajya bita abapfumu canke nabashobore kumenya neza abaribo,
yabisobanuye mu kiganiro ngira ngo wari utaraza. Ntabwo ari abapfumu, ni abavuzi bakoresha ubuvuzi nyine gakondo ubungubu butanga imiti abantu baba barakomoye, haba ku bababyara cyangwa se ku bandi bantu babyigisha. N'ubuvuzi bukoresha imiti ntabwo ari ukuragura.
Ego none iyo miti kweri ntibarabona ko hari imiti ku bitaro bidashoboka, ariko abavuzi gakondo bakoresha nk'ibiti kama dusanzwe tuzi aba nk'amavoka, indimu n'ibiki, ntabona ko hari ibyo bashoboye ku bitaro biba bidashoboka mugabo bakabishobora kweri.
Nabyo yabivuzeho Gaddafi, nabyo yabisobanuyeho, ubanza ikiganiro utagikurikiye neza. Ariko
oya, ntacyo nakurikiranye neza kweri, mnanafatiriwe.
Nabyo yabisobanuyeho. Reka rero uve kujya kuri wa eshatu radio yacu voa.com, ujye ahanditse muri Sanga wumve ikiganiro cyose, kuko nibyo yahereyeho, kandi ibiganiro byose byacu bya muri Sanga ushobora kubisanga kuri urwo rubuga rwacu.
Ariko nizere byiza babanze babakurikirane neza, bapime ibyo bakoresha kubera barafasha barafasha mu kibano ku bantu b'ubuzima bubaye.
Urakoze cyane Gaddafi, ugire umunsi mwiza aho ngaho muri Kenya.
Sawa.
Dr. Ntihabose, dusubire kuri cya kibazo twigeze kuvuga. Nari navuze nti intambara hagati y'abemera buriya buvuzi umuntu yavuga ko bukorera mu mwuka cyangwa mu muyaga n'abatabwemera, murimo murayirwana mute? Kuko mu buryo bugaragara hari ababyemera kandi bavuga bati birakora, na ba nyirabyo bakavuga bati nivuga ko bidakora reka tubikwereke, ndetse hari n'abavuga ko bakora ibitangaza. Iyo ntambara iri hagati y'ababyemera n'abatabyemera, na Minisiteri y'Ubuzima yitwaye mite?
Iyo ntago ahubwo yabura n'amategeko ayihana kuko akenshi hari igihe usanga arimo n'ubwambuzi ukurikije n'abantu babijyamo baba bagamije n'ubucuruzi ugasanga abantu babwira ko bakize indwara cyangwa ngo afite ibintu by'ibisazi akamusengera ngo akazi bikavamo cyangwa akamutongera bikavamo iyo ugiye kubishashengura neza harimo ahubwo n'ibibazo byinshi bishobora kuba n'amakosa menshi ashobora kuba yagiriye n'ibyaha abantu bashobora gukurikirana cyane cyane nk'ubwo bwambuzi kuko abantu benshi batanga amafaranga batanga imitungo yabo bagurisha ubutunzi bwabo nk'inka nk'amahene bishobora kuba igihe gitoya ariko ugiye kubishashengura neza nta kintu kirimo kigaragara ntabwo ntabwo byerekanwa yuko ubuvuzi bukoresheje amagambo bwose buhagije natwe mu kivuzi muri pulasitike wenda tugira ibyo bita sayikoloji twagira n'ubundi buvuzi bukoresha ikiganiro cyane cyane ku muntu ufite guhangayika ibyo birakorwa ariko kuba umuntu indwara zisanzwe zizwi umuntu bakunze baramusengeye baramutongereye akize shuga akize diyabete akize iki ibyo ni ibintu ubona yuko birimo ibibazo byinshi umuntu ashobora gusesengura ukabona yuko ahubwo tuza gushyiramo n'imbaraga nabyo bikaba byakurikiranwa mu buryo bwabyo
ariko hari n'abakora ubuzunguzayi bw'imiti aho ngaho mu Kigali harimo n'abaturuka mu bihugu by'abaturanyi usanga bagenda bemeza abantu ko iyo miti ishobora kubakiza abo bo mubafatira izihe ngamba
ntabwo wenda ndi mubuke wanyabivuga icyiciro runaka ni kitaza kugaragara nk'aho kibasiwe n'iki ariko umuntu wese urenga ku mabwiriza yatanzwe akaba yamamaza imiti kandi kwamamaza ntabwo ari radiyo kwamamaza ntabwo ari Facebook cyangwa WhatsApp kwamamaza birimo ko ushobora no gusanga abantu mu ngo ugenda imihanda itandukanye ubereka ko ushobora kuba utanga ubuvuzi ubundi buvuzi abantu barakwizanya ko iyo baba bakuzi kugomba kubavura ntabwo ujya kubashaka ugiye kubashaka barimo n'ikintu kiba kibyihishe inyuma umuntu wese rero urenga kuri ibi ngibi yaba uwo ari we yaba aho akomoka yaba aho yavuye wese nibaza yuko mu mikoranire hagati y'inzego bazabikurikiranwa mu buryo turi kubikora ku bihano by'ubutegetsi ariko hari n'igihe bishobora kuba ngombwa yuko abantu bareba no mu isesengura ry'amategeko dufite kugira ngo abantu bahanwe bari gukomeza kubirengaho
mu munota umwe gusa Dr. Ntihabose ubutumwa uhaye abanyarwanda n'abakurikiye ikiganiro muri Sanga kuri insanganyamatsiko
ubutumwa bwa mbere ni mwebwe mwaduhaye n'umwanya isaha yose ni igihe cyiza turabashimira byaduhaye gusobanura kurushaho kugira ngo abantu basobanukirwe ikindi twabwira abaturage leta y'u Rwanda yagiye ikora ibishoboka byose kugira ngo ibe ku rwego rw'ubuzima dufite abavura arenga 200,000 avuye hasi kuva kuri zesita abapost de sante utarenga
umurongo wa telefone ntabwo urimo kutubanira uragarutse komeza
nayo ndi kuvuga leta yagiye ikora ibishoboka byose kugira ngo ibe ku rwego rw'ubuzima yubaka ibigo nderabuzima post de sante ibitaro ndetse kubaka n'urwego rw'ubuvuzi rwigenga aho dufite amavuriro arenga hafi 200,000 ni amavuriro yegereye abaturage tukabasaba yuko mu burwayi bayakoresha bagafata ubwisungane aho biba ngombwa bakajya ku cyiciro gikurikiyeho ariko nk'uko twabivuze na politiki y'igihugu yemera yuko ubuvuzi gakondo ushobora kugira umusanzu icyo turi gushyiramo imbaraga no kugira ngo habeho kuwutunganya kugira ngo ibyo bakora binogere abanyarwanda ahubwo bye kugira ingaruka kuri bo icyo twasaba abanyarwanda rero ni ugushishoza ko bagannye kugira ngo bumve yuko bagannye na wundi uri kubahiriza amabwiriza yashyizweho kandi agamije kumurengera urakoze kuri umwanya mwaduhaye tugasubira
Dr. Ntihabose Corneille umuyobozi mukuru ushinzwe ubuvuzi n'ubuzima rusange muri Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda tugushimire cyane ko waduhaye umwanya nawe ugasobanurira abanywanyi b'ijwi rya Amerika kuri insanganyamatsiko nshimire Corneille ku buhanga bw'ibyuma na Edi Rwema wamfashije kubakirira telefone no kuzigeza hano ku ijwi rya Amerika nshimira kandi namwe mwese mwari mukurikiye ikiganiro aba tudashoboye kuvugisha kubera umwanya tubiseguraho ariko tubabwira yuko icyo kiganiro mushobora kugisanga kuri weshatu radio yacu voa.com mukajya handitse ikiganiro muri Sanga mukagikurikira kuri mikro mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma amahoro n'amahirwe kuri mwese.